mare banga ngunfuma onyereze mumpiti wa musajja lwampale nimbulula abogendo amatizoli mulungi wa face ndira butafu osalaganye ebigambo kyemuwutire ndigi usesobolera kyewavaoye ndeguze ebbali kyava ku kyabaali bakweyinuza tokusuulawo nakumira bizibu bye munanenye ebyamambo mbitadde mu kkubo n'essebo omuntu aweebuula gwatama ate oteebereza osirike bano baagenda anyumiza eri nga bagenyi
omwami oyo bw'asiba ebikalu olowooza alina nekyasobola
kati abadde annenyo byasambuuza okola kikosi bogeye engulu
ndiira nkutadde mu ndonga enesunwa
endeera etuleka zikeerereko lunoolabye okimanye omuntu gw'otakudde bwe sigendeka nnyomba n'onnemererwa
okyovumaavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yoli
BMS Records.
Butafa gw'ogenda onaawuusa entalo n'okwewaana mmuvumya anankolaki nze otakulanga okimanyi nja kukwanika nakoowa bampalalira temunnenye obusungu bondi bubi bannanga omukazi akyokooza ye gw'oli muntu wannabakyatayina nsonyi okunyumya ebyekigwenyufu omuntu ono abuzaabuza abantu nga tomumanyi bw'omulaba atomeza atukula kungulu wano bisaanyiza ebimufuula omukazi teyagabana ate nja kuwabira otuliwe okwefuula kyotoliikuba gwannaggomola nsasira abasajja b'otayiza bayiwa ennusu basaba obasisinkane kigira okudduka ewasenga ye wali weeyuna ng'omanyi biggwayo oli nnagalaala essonga kalonyerira kati olaba odi byovuma abantu
ndiira butafa mbakulu yaddukayo n'alabye mbawe kyayina so nga kalanyirira abadde tannamumanya kekakisankulabula ekyo kyangwe takukwiranya
okyovumaavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yoli
njogeddeko ndowooza n'afunamu kumpisa abadde mukoko okuwalampa abantu ye muyombi atagambika yalabye abantu baakuna abavumye n'awalabula abadde yeewonya okubulwamu atulira nti fala neyeekambuwazo tutiisatiisanga nafuuse w'amawulire kanga bunye ekyalo kino nti oyo ndiira butafa yoowa bwe nkomaawo n'embaaki nakapanka waakuno mumaze obimwatulira yenze kazibwe kapayimba nendowoozesa abaagwa ebyokubaloga ndira butafa nkulonkomya onveeko oli kiddamu ndi yatula ebirala ne bw'oli bw'omuluka guli ndiyita ndira butafa bamanye b'oli kyetere
okyovumaavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya yoli okyovumaavuma abantu nakutumye n'erinnya obeeremu awufuye gwe ne wendiba nkusanze n'omulala nja kukuyita ndiira era mulabule nti oyo sindika nja kuolituvumya ekimala nange enkubatiza lino n'oliwulira yitamu kambunyisa amawulire ekyalo nti oyo golaba bigula takukwiranya.